the next music.
Whoa, on Bronx. Yeah. Wang.
Hey, yo, Kong.
Yeah. Wakiuliza na yonaje life. Bullshit na wambia tam. Mkate wangu tu asubuhi na mwagia jam.
Yes. Hi haters.
Sije ni aribia time. Mana ntawadedisha ka vikosi vya wa Vietnam. Boo, boo. Rapper bora na shushia rhyme. Whoa. Na koso singizi sauti na popenya in your eardrum. Usia mpenda kaja here come. Yeah. Kwenye kitengo cha mateso bosi wao ndo naingia zam. Ukiona mina kuchukia san. Basi grupu lako la abe. Sio la siswa kuitikia na. Chupa za hene simnatia cham. Mambo yenu mengi tu ya kishamba ila na act kama siya fam. Aya. Shabarikiwa thanks dear mom. Nando sababu wanaponiona rappers wenu inaweshia ham. Cause wanajua itanukia damu. Kweli niko nao kwenye rap ilo alifita kuimba beer thumb.
Naweza both from Monday to Sunday. I can have fun whenever want. So napo wacho ni mtambe, kigambe. Haimanishi kwangu chume go down. Naweza both from Monday to Sunday. I can have fun whenever want. So napo wacho ni mtambe, kigambe.
Yeah. Uzuri maniga tunaishi live watu ngopi true. Na Mungu anatupigania life watu ngopi. Yes. Lese beef daga kiunoni ko tight ya idondoki waongelea mbali fight ya uchomoki. Naweza mchana rapper bwana wake mpaka lebo na yombeba. Na unafamu niko wazima na wezo na jieleza. Si umbishu na maboya niko stable niko shega labda mroge. Mana ndo michezo mnayo yuweza. Mina ride solo. Niko single no tagi
no.
Kile tofala na pita na shingo no fagi. Kiwalani kid nikitimba show kazi. Na usiombe wanangu wakizipata info mo fagi. Kama unadhani labda hii mikwara njo test. Jowewe na mashosti zako fresh no sweat.
Yes.
Lawama siki tamba tusha zoe ya so guest. Kaulitaka kiki kwangu no space.
Naweza both from Monday to Sunday. I can have fun whenever want. So napo wacha ni mtambe, kigambe. Haimanishi kwangu chume go down. Naweza both from Monday to Sunday. I can have fun whenever want. So napo wacha ni mtambe, kigambe. Haimanishi kwangu chume go down. Naweza both from Monday.
After next music.